Zedis Music.
Pulling that look, papai. Name Winnie. Winnie. You know. Damn.
Blackjack.
Ganachimona, she's so cute. Commence on in natural beauty. I wish you could chimona na footy. Charity, la very simuti. Structure, the quatti chamo movie. Panchira lengaine. Vente, vente, tete, vente. Charity lengaine. Vente. Shirunesha wino bebinga wapita. Nakapa wile, you sing a wapita. Gali bukunga, she sell a chapita. Charity sweat, chela that's a fit. Chasula pone futa, echilenga na pone pakashita. Jewa fionso pole fuaya neshita. Baliwe wakuna waka finfita. Bama ni nangula ni weta. Pozi na kaso iweleta. Amufia ndele mba kareta. Peki kwito wona afenta. Chalilo ukshila po yoketa. Yoketa. Ganachimo na shiso cute. Commence on in natural beauty. I wish you could chimona na footy. Charity la very simuti. Structure fe kwa chichamo movie. Panchira lengaine. Vente, vente tete. Vente, chari lengaine. Vente. Ditingani ukupuishi elias. Gachapita mpone na vipais. Chari vente sevengiwe kais. Chari kwa ta structure nganik. Ngani bora chuma fe mafuri kiki. Bakarashi yena ni weki. Jisangolo samu shibari o. Chuku wa gai wa chukunga kuluma we ni mubu. So sweetie yene ni babu. Machandi nga chita ma baby bubu. Chira panga na sisi muli chibubu. Kunuma kweti wali fwante kwe chikubu. Chinshuta kuwungwa chikubu. Muchikwandi ni tu, by tu. Check, check, show. Ganachimo na shiso cute. Kumenzo ni natural beauty. I wish you kuchimona na futi. Charitele la very smooth. Chafe kwa chichamo movie. Panchira lengaine. Vente, vente tete. Vente, chari lengaine. Vente. Ina kumpanya is not possible. It's only goes to allow. Balomba beef so bling that cow. Mukamba na pampa mo big bow. Tee, college boy ile boy yung fika le testi. State boy paka wa mori besti. Vatim na lami bunda pa festi. Papa cheche mu bunde kulasti. Vena kaze azanda museko fast. Sola miki mwila kulasti. Tikumpera nifka papalasti. Timukola la mavumba ya mulasti. Na matimu ya kukola kola. Wana coca cola. Vira kola kola boy. Mena eti palasti. Elo waichi ata. Tuako punda kovoi kulasti. Ela maikela si. Manager is wana muava. Jogolo tanaka. Nice boy. Temimu wala muinaka. Ela fafio na necha na nitani. No mwana.